Man wanted the hit maker on the beat. Tufanikishe bila hila, kuna kupata na kukosa, hayo yote matokeo. Kuna kupata na kukosa, hayo yote matokeo.
Tudumishe upendo, ushirikiano, Afrika moja, kitu kimoja. Tudumishe michezo na urafiki, sote wa moja, tupendane.
Go, 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 Africa, go, 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 go.
Viva Kagame, Sekava Africa. Viva Africa. Go!
Yeah. Feeling bishali. Mina we tumewekania tim kuipigania
Azam FC
Tanzania
APR
Rwanda
Viper Sports Club
Uganda
JKU
Zanzibar
Katori FC
Sudani Kusini
Gor Mahia
Kenya
Ludi,
Burundi,
Singida United,
Tanzania,
Simba Sports Club,
Tanzania,
Port,
Djibouti,
San Joe,
Ethiopia,
Dakadaha,
Somalia,
go, 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 Africa, go, 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 go.